Mama baby, wanichota kili kwako sioni. Baby, you're my lover, umekuwa hangover, you blow my mind. Kwani kwanami, kuna shida gani, nimerata mimi. Kwani kwanami, kuna shida gani, nimerata mimi.
Party, liko nasi, liko nasi, oh, nah.